Let's talk about trust. Kwako nimezama nimechizi, nivute kwako, mimi niwe wako. Mapenzi yangu kwako naridhia, baby nipe yote asilimia. Penzi lako hani nakwamia. Napenda unavyojua ndekeza, hasa unavyonibembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Napenda unavyojua ndekeza, hasa unavyonibembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako wako sitoki.
Sent from heaven, natural beauty God given. The way you light up my whole world, girl you make me go gaga. Ninapopiga raundi na shindwa zawadi gani nikubaiye baby. To put a smile upon your face, jiwe ni wadha mana. Na nikirudi nyumbani na shindwa nyimbo gani nikuimbie baby. Embe dodo my darling, I'm the one who God die for you. Spend all my money upon you, my baby upon you.
I say my baby upon you.
I do the diggy diggy with you. Spend all my life with you. Oh, kwako nimezama misi hami my baby.
Kwako sitokia. Make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Napenda unavyojua ndekeza, hasa unavyonibembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga.